moto tena ni baridi, ni moto, ni moto tena ni baridi, ni moto moto ye, ni moto tena ni baridi, ni moto moto ye, ni moto tena ni baridi. Did did boy is grand for your beat, bendu yeah, it's time round, sita tema your beat, bendu yeah, wacha ni kusho, suri moja wewe, wacha ni kusho, kama dida boy, me life joy, takuhanda wewe, cheza gospel, sipuze bro, wacha ni kusho, suri moja wewe, wacha ni kusho, kama dida boy, me life joy, takuhanda wewe, cheza gospel, sipuze bro, bendu. Kwenye hiyo beat, bedroom, fanya pupupulo, bedroom. Kwenye hiyo beat, bedroom, fanya pupupulo.
Wazo la baba.
Wacha nimalize hii kitu, kesho pia niende kwetu. Hii life usichange hata kitu, kwetu nakutana hizo jitu. Hizi vitu zako zimekuwa moto, hizi vitu zako ni baridi kule. Change your lifestyle, utabaki bure, kisha kula kwenu utaitwa nzige. Hizi vitu zako zimekuwa moto, hizi vitu zako ni baridi kule. Change your lifestyle, utabaki bure, kisha kula kwenu utaitwa nzige.
Moto, moto, moto. Hizi vitu moto, moto baridi, moto, 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 these things hota. Moto baridi, moto, 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 hizi vitu moto, moto baridi, moto, 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 these things hota. Moto baridi, yeah.
Sija reflect kwako, siyo moto kama hot pot. Siku wai dish fiti, eti ice kama mountain. Sija reflect kwako, siyo moto kama hot pot. Siku wai dish fiti, eti ice kama mountain. Tungane kikundi, tukazime hile moto. Bila wasi wasi, mtakatifu tuko nae. Mungu moja naishi, yuko hapa kule duniani. Sifa zake zimetanda, ndege hapa kule wanasifu. Piga goti mkono zote juu, omba huyu baba naishi. Kesha muka bila wasiwasi, utapata shida zimekwisha yote.
Moto, moto, hizi vitu moto, moto baridi.
Moto, moto, baridi, moto, 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 baridi.